Ngibingelele bafowethu lo bengelelayo ke uNjoko umfana waphansi lenkandla umshisandlu bafowethu ngibingelela nje bafowethu sekuyisonto zosikhathi lapho bafowethu okufanele ukuthi nithole khona umsebenzi okuyiwona lo enginethulela wona namhlanje engicabanga ukuthi bafowethu nizowujabulela liphinde niwuthokozele niphinde futhi niwuthenge ngendlela efanele kuzona zonke iy'nkundla zokuxhumana ushintsho oluzoba khona kulo nyaka asizukuba nawo kakhulu into engama-CD ngokushintsha kwezimo ekhona emhlabeni izimo ishintshile ama-CD awasemandla kahle nje kubuye ubona ngisho iy'moto ey'qhamukayo ingenawo ngisho isikhala sokudlala ama-CD. So-ke bafowethu ke umculo wami uzothola kakhulu online sizowenza nama-CD azoba khona kodwa ngeke bemaningi kakhulu kodwa bengicela ukuthi niwuthenge kakhulu kuyitshoro lezi za-online bafowethu ngithemba ukuthi nizowuthokozela lo msebenzi ngicela niwulalele niwuthokozele i-albhamu iyaphuma ngeyi-18 kuyona nyanga uNovemba. Siyabonga kakhulu nenamba la ikhona imininingwane yama-bookings abafuna ukusibhukha basithole. Siyabonga kakhulu engathi ningangokhisimuzi omuhle. Nkulunkulu anibusise nemndenini.